Kushoto kulia, seven drop that shit.
This is serious.
It's on the
Nagunde boy. Wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple, akanaga maku. Kana be timpo timpo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, akanaga maku. Kana be timpo timpo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona hata kichwa kiwezingia.
Inabana, sema tena inabana. Inabana, wote inabana. Inabana,
inabana kama tie pandirim. Oh baby girl, no what a blessing, yeah. So what no cold that I detest no ice cream. And at the moon that we be floating, yeah. What a trend is a salikizo. Kusikide yo waya baby Johnny ringi do kabo. Selfa karate mukiro. Unkubi sama sanyala senga no solido. Unongu wani, kanonka wani, agarabo konya. Unongu wani, kanonka wani, agarabo ko, baby. Mighty for me, microphone.
You talk about 360 in gold.
Inabana,
inabana, na 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 na. Yeah,
sema tena inabana.
Causing traffic jam, ma ma ma.
Inabana,
inabana, na 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 na. Yeah,
inabana.
It's no drama, ma 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 ma. Nitakupa mapenzi that's plastic. Nitakupa mapenzi tele baby love my chick. I love your lipstick baby you looking so classic. Njofende wote Kampala tutashikwa traffic.
Konde boy, only you baby I know go cheat. Sinaga muda na masaidi chick. Nitakupa vitampe na zaidi ya pipi. Beti wanauliza na mekupata vipi.
Unasiga suwa kana matoke gatulia. Jakupe wafe baby wangenga na osime. Ulide ndongo mekuba mafubuka bachevuka. Sita bon, why are you?
Mama,
mama, mama.